kakhulu qalo uyabanda ngathi ngibiza ama flu
utwana yeshit
usuya puthu utshwala kuyiphula usazobhukula usazojujula ngisazoshukuma ngisazobhubhula spend ama pula
Ring it for a young chalice.